What with the music? Ya mani machafuko nasikia mpaka mwisho.
Sanga ni sawa na maiti kuishikia panga. Mtoto yako pipi najua utasanga. Mungu amekupa lift umeshuka kwa mganga. Nilichopewa nimepewa, uwe hauna sasa mbona unongea. Kuna nuna zako napiga gea. Sirudi nyuma we nifanyie umbea. Mimi najituma, maisha yangu mimi yanakuhusu nini. Kila ukikaa chini kunisema mimi utanambia nini. Nishaga kusinya ta utume majini na yatongoza nazini. Nimweza kosha vunono we vibega hewani. Ukiniona misonyo kwa sababu gani. Unalivimbisha domo kama kario ya nyani. Ata kama unanichukia siri kwenu, kwanini unanikandia siri kwenu. Fosi meri piterami ya kitonga. Kivuta taswira kuna aja ya ugomvi. Durama kabira fana ni na daimondi. Na kichwa cha mwanangu soka machaino kibera. Kudisi maisha yangu ni sawa na kombolela. Akiri seko kupi umbeo nangeza duka. Manu nange kwa mpuki ya mora pange kufa. Nika mkizurula mwishi kunikandia. Nikiwa nakula sometime najiparia. Na nisema kirasa mtoto wa mwezeni. Sinara kutuwa midomo ni mweni. Atwezi kuwa sawa Mungu ndo anapanga. Msiwe na roho mbaya kanyweleza sholo mwampa. Ata kama unanichukia siri kwenu, kwanini unanikandia siri kwenu. Majibu unanipigia siri kwenu. Yangu yananiishia siri kwenu. Ata kama unanichukia siri kwenu, kwanini unanikandia siri kwenu. Majibu unanipigia siri kwenu. Yangu yananiishia siri kwenu. Weka baria Saidi Fera mwanangu wa madodo. Kila tuwa duwa baba Haipa mani SK. Nakubali sana hapa sauti ya iskide toto la mama Shamte. Ya Nigeria wa kusini baba naongea hapa. Mume wake na chula mume wake mare mchula naongea baba. Shosho baka mwisho. Weka weka. Napenda none hivi, none vile, none hivi gadi gadi zobo. Napenda none hivi, none vile, none hivi gadi gadi zobo. Napenda none hivi, none vile, none hivi gadi gadi zobo. Mama, ina makidogo, shika mabega dada ina makidogo. Shika magoti kule ina makidogo. Shika kiuno dada ina makidogo. Shika magoti kule ina makidogo. Shika mabega dada ina makidogo. Shika magoti kule wabwa njegere. Kikosa tembele mama wabwa njegere. Kikosa tembele kule wabwa njegere. Kikosa tembele mama wabwa njegere. Kikosa tembele kule wabwa njegere. Kikosa tembele mama wabwa njegere. Kikosa tembele.
Wagala,
wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala, wagala
mwisho mpaka mwisho. Wakumwitaga baritoni taki wapilive sikanuni na kubali askari wangu. Askari wa kwanza kufanya sita kutembea peku baba. ID klaski, hey kilapa. Msalimie chogo chuma wapijike shupa. Meneja ni zofa. Msalimie bigi wada, bigi mwenye uzitu wa pamba baba. Shike ni ujiza na kubali panya, 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 panya. Hey panya na ilinda nyama. Na kubali sana ubabe ilaisi. Nichome chama watoto wa msasani. Erego kwa milionea. Zambiano baraka lapa Kapteni Tozi. Mama Keni mwari wa Tanga. Hey, na kubali sana wapi Mariamu ngangai. Mtoto wa mtoni mtongani. Chizi kichizi. Zalu, zalu, zalu. Hey, safi kama kwa mzee safi.
Wako pete music.